no ye timu yange abogera muve kutimu yange etimu yange gwe mutima gwange njiwulira muyeringa mujasi wange etimu yange jagala kubanga lyesanyu lyange ze mwenfunira okuvola timu kyempagira awo banga kute mugwa osanga omuntu wa timu yonga wadde muli eye bunayira omukwatanga mu ngalo n'omubuuzo okusinga okumuwandula amalusu okweroga ekwe n'empala naffe bye twabigoba nga tukyali bato okulwanaga naffe bye twabireka tuli baddemba te nga twagaliza eno ye timu yange abogera muve ku timu yange etimu yange gwe mutima gwange giwulira muli eringa mujasi wange eno ye timu yange abogera muve ku timu yange etimu yange gwe mutima gwange giwulira muli eringa mujasi wange abaana bamaniyu mwe mugamba mutya musirise nnyo enduulu siziwulira abaseno babajoze nnyo kati yesaawa mubala g'omuliro Liverpool, Man City, Aston Villa yensumbui Aba Chelsea mwe mugamba mutya muli kuchitufu timu mpanguzi Abana abaseno ngalo ngalo muli kuchimeza timu musirebya Mulwana kufa mwe mulemeddeyo bwe munasuula babala g'omuliro Eno ye timu yange abogera muve ku timu yange Etimu yange gwe mutima gwange giwulira muli eringa mujasi wange Eno ye timu yange abogera muve ku timu yange Etimu yange gwe mutima gwange giwulira